musique on sera tout.
Abale, abale,
Pikoma. Akufuna iPhone Pro. Nika mugulire ati kuchoka pamose upgrade. Ati ndika mufunira nji. Akufuna every weekend. Tizipita auti kunyanja ndi ma restauranti. Ati ndika muputira nji. Akufuna GTV, CCTV, nyumba wangona aziwonila MBC zika koma DSTV bakoma. Koma ikadali first week tirichibwenzi. Nanga kufikire chaka ndiza tala ndinchiti ndi maligreti. Kodi ndasanduka bambake iye mwana. Wanji ya kusokoneza chikondi. He chikondi kusokoneza chikondi. Chikondi ndi udindo chikondi. Chikondi kusokoneza chikondi. Chikondi ndi udindo.
Mabilu mbwe mbwe mbwe. Sakufuna chikondi koma chile mbwe. Zoja pa nyumba zile keke. Asikaja kuma hotelo wafewe. Akufuna ni muguli le magadget. Akufuna sofa seti ya velvet. Akufuna ganjale kaletest. Ni muguli le nyumba kumanyula inzi. Esh, anitela ndalama. Anidula ni kala monga chipua. Bola kana nikana. Nikana kala singo bola moa. Anitela ndalama. Anidula ni kala monga chipua. Bola kana nikana. Nikana kala singo bola moa.
Oma ikadali first week tirichibwenzi. Nanga kufikire chaka ndiza tala ndinchiti ndi maligreti. Kodi ndasanduka bambwake iye mwana. Wanji ya kusokoneza chikondi. He chikondi kusokoneza chikondi. Chikondi ndi udindo chikondi. Chikondi kusokoneza chikondi. Chikondi ndi udindo.
First week tirichibwenzi.
Nanga kufikire chaka ndiza tala ndinchiti ndi maligreti. Kodi ndasanduka bambwake iye mwana. Wanji ya kusokoneza chikondi. He chikondi kusokoneza chikondi. Chikondi ndi udindo chikondi. Chikondi kusokoneza chikondi. Chikondi ndi udindo.
Download music on Sora 2.